Esule yo musango. Elali no lieteke ili echiwewa yoro musango. Chechitu kuvenyo. Mochifomo batile echiwewa ye chokewa. Mubanatile ange echiwewa yoro musango. No musayi guacho anaguma ansiranga kuchote njuizo na. Elana wanga yo kucho amasavu gacho gonna. Omuchiro gwa sava na amasava agali kubienda. Nensi gozombi na amasava agaziriko. Agali lana na echiwato na echisenge chiri kuchivumba. Awamu nensigo anabijangako. Au kabona anabio kilanga kuchoto kubechwe wae chukole wanomulido elimo kama. Chechwe wae olomusango. Ulimusajja kuba kabona anachiriangako. Chinali ruanga mchipe chitukufu. Chechitukufu nyo. Ngechwe wae olomusango wechiri. Nechwe wae olomusango wechiri wechiti. Eteka liabio limu. Kabona anachitangirizanga ya anabanga nacho. Era kabona awaye ekiweebwayo ekyokebwa eky'omuntu yenna. Kabona oyo yanetwalinanga eddiba eri ekiweebwayo ekyokebwa ky'awaddeyo. Era buli ekiweebwayo eky'obutta ekyokerwa mu kabiga. Ne byonna ebirongoosebwa mu kikalango ne ku kikalango eky'omu kabiga binaabanga bya kabona abiwaayo. Era buli ekiweebwayo eky'obutta ekitabulwamu amafuta oba kikalu abaana ba Alooni bonna banaabanga nakyo. Buli muntu okwenkana ne munne. Era lino lyetteeka lya ssaddaaka y'ebiweebwayo olw'emirembe omuntu by'anaawangayo eri Mukama obanga agiwaayo olw'okwebaza. Kale anaaweerangayo wamu ne ssaddaaka ey'okwebaza emigaati egitazimbulukuswa egitabuddwamu amafuta n'egy'empebera egitazimbulukuswa egisiigiddwako amafuta n'emigaati egitabuddwamu amafuta egy'obuto obulungi obunyikidde. Awamu n'emigaati egitazimbulukuswa bw'anaawangayo kyawaayo wamu ne ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe olw'okwebaza. Era ku yo anaawangayo gumu ku buli kitone okuba ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama. Gunaabanga gwa kabona oyo amansira omusaayi ogw'ebiweebwayo olw'emirembe. Era ennyama eya ssaddaaka y'ebyo byawaayo olw'emirembe olw'okwebaza eneeriibwanga ku lunaku lwagiweerako. Tafiisangako okutuusa enkya. Naye obanga ssaddaaka gyawaayo bweyamo oba gyawaayo ku wuwe eneeriibwanga ku lunaku lwaweerako ssaddaaka ye n'enkya ekinaafikkangako kinaaliibwanga. Naye ekinaafikkanga ku nnyama eya ssaddaaka ku lunaku olwokusatu kinaayokebwanga n'omuliro. Era obanga ennyama yonna eya ssaddaaka y'ebyo byawaayo olw'emirembe eneeriibwanga ku lunaku olwokusatu tekkirizibwenga. So tembalirwenga oyo agiwaayo eneebanga ya muzizo n'omwoyo ogunaagiryangako gunaabangako obubiibwe. Era ennyama ekoma ku kintu kyonna ekitali kirongoofu teriibwanga eneeyokebwanga n'omuliro. N'ennyama eyo buli mulongoofu anaagiryangako naye omwoyo ogunaalyanga ku nnyama eya ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe Mukama ye nannyini byo ng'aliko obutali bulongoofu bwe omwoyo ogwo gunaazikirizibwanga mu bantu be. Era omuntu yenna bw'anaakomanga ku kintu ekitali kirongoofu obutali bulongoofu bw'omuntu oba ensolo eteri nnongoofu oba eky'omuzizo kyonna ekitali kirongoofu n'alya ku nnyama eya ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe Mukama ye nannyini byo omwoyo ogwo gunaazikirizibwanga mu bantu be. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti temulyanga ku masavu agente newakubadde agendiga newakubadde agembuzi. N'amasavu geyeefa yokka n'amasavu geyeetaagulwa ensolo ganaabanga ga mirimu mirala gyonna. Naye okulya temugalyangako n'akatono. Kubanga buli alya ku masavu g'ensolo abantu gye bawaayo okuba ekiweebwayo ekikolebwa n'omulyo eri Mukama omwoyo ogwo ogunaagalyangako gunaazikirizibwanga mu bantu be. So temulyanga ku musaayi ogw'engeri yonna bwe guba ogw'ennyonyi newaakubadde ogw'ensolo mu nnyumba zammwe zonna. Buli muntu yenna anaalyanga ku musaayi gwonna omwoyo ogwo gunaazikirizibwanga mu bantu be. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti awaayo ssaddaaka y'ebyo byawaayo olw'emirembe eri Mukama anaaleetanga ekitone kye eri Mukama ssaddaaka y'ebyo byawaayo olw'emirembe. Engalo ze yennyini zinaaleetanga ebiweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro. Amasavu n'ekifuba anaabireetanga. Ekifuba kiwuubibwe wuubibwenga okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. era kabona anayokeranga amasavu ku kyoto, naye ekifuba kinaabanga kya Aaroni n'abaana be. N'ekisambi ekya ddyo munaakiwanga kabona okuba ekiweebwayo ekisitulibwa ku ssaddaaka z'ebyo bye muwaayo olw'emirembe. Oyo ku baana ba Aaroni awaayo omusaayi gw'ebiweebwayo olw'emirembe n'amasavu y'anaabanga n'ekisambi ekya ddyo okuba omugabo gwe, kubanga ekifuba ekiwuubibwawuubibwa n'ekisambi ekisitulibwa byenziye ku baana ba Isirayiri ku ssaddaaka z'ebyo bye bawaayo olw'emirembe, n'embiwa Aaroni kabona n'abaana be okuba ebbanja emirembe gyonna eri abaana ba Isirayiri. Ogwo gwe mugabo ogw'okufukibwako amafuta ogwa Aaroni, n'omugabo ogw'okufukibwako amafuta ogw'abaana be oguggibwa ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro ku lunaku lwe yabaleeterako okuweereza Mukama mu bwakabona, Mukama gwe yalagiranga okubawanga abaana ba Isirayiri ku lunaku lwe yabafukirako amafuta. Linaabanga bbanja ennaku zonna mu mirembe gyabwe gyonna. Eryo lyetteeka ery'ekiweebwayo ekyokebwa, ery'ekiweebwayo ekyobutta, n'ery'ekiweebwayo eky'ekibi, n'ery'ekiweebwayo olw'omusango, n'ery'okwawula, n'erya ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, Mukama lye yalagira Musa ku lusozi Sinaayi ku lunaku kwe yalagirira abaana ba Isirayiri okuwangayo ebitone byabwe eri Mukama mu ddungu lya Sinaayi.